chudi nokuji di nyamri resete chumadi dabaji mbatudi e kanya dun galleji di fe goto ngala e mudun non wonno ngalure agosagu ana wara dubi didi hande wakat jun o jam hewtama le nokku o e wi ngotanabe yogabe kedanna Allah gindu o mer bankas beten kenyan iwmi agosagu so gonga hale wakat jun o ko dejere hewtama jati tewral na hakune dun no gure fulbe e habe gure didde na jokundir habe na njahato fulbe non dun fulbe na njahato habe en baw jati wide tidala fofola denno yimbe lana hinni hajuji mabbe fuf ono jaguji chewdi dabaji ko nande bun en to bankaston wakat jono kay tidala denago fofola wana goto fuf jabani ko wiyete sinduji di nan dentida wadde imadraji e wi Idrissa Sankare deputy kido bankas yo buri fuf ardibe ogosagu fulbe e ogosagu habe ngoni ngadobe karute wattu mulam kobe noddibe
ogosagu fulbe e ogosagu habe e yi de lam bankas fayata lam koro e yimbe ana yewnuno hande yimbe ana nata lumoji yimbe ana dawrda me ogosagu duude nyalan do wadde warde hande gelle de baddeede didi ni de yewnurta ogosagu fulbe yata te ogosagu habe ogosagu habe wartata ogosagu fulbe so wana so lamu wari noddibe ke base militaire to nodda yimbe ogosagu fulbe sedan nodda yimbe ogosagu habe sedan e yide ton e sakoto gorfu yarni kum so wala dum jidal gongal wala hakkun mabbe dawral gongal du wala hakkun mabbe
ka non no bangal hewtagul jamma duminde député kido banka sultivide anahani sarya golle Idrissa Sankare
jodore ni yafurne tan projet yimo yafurne lamumo yafurne wala fuku dawra yimbe yonku masimbina dabaji yonku bonna jawdi yonku bonna ene wa yafunde de day sana day ko ardi du sana sarya dugine le hande en tewtura lamu mali daro e classe modu ne men lamdi yalla kabar o ko sago oto woni bangal sarya wiya be no wondi hen le sana sarya ka dugine wajibi wala o ko sago tandu ko hono dutte wadi fu wala te fulbe wala te ha enquete mum wadde tawado hen nange mo tawaka hen jotte ha do juger mo hana juger jotte to dum waday bi e hala timmi e hawri min kam biya
micitan wiide caggal ngol heppugol ogo sagu temede kewde yimbe le ngoni njaltube lewru ngo yaade nokkuji goddi faa do gonden do yogabe mabbe kay ngartali batte kulul waydi denagu.